sukuno tutambula bamo tugamba olugendo lubadde luwanvu naye akyatukwatiddeko tujina okumwebaza okubaawo abakyaliwo ffenna waliwo ensonga lwaki tukyaliwo nga bw'olowooza ku mikwano egyakulekawo tukira omwebaze manya abasinga gye tuvudde bibadde bizibu okuyita mu biseera bye tuwangudde abamu bubadde bwavu abalala ntalo abalala okufiirwa n'endwadde abalala abali mu makomera zikyeggadde beenenya ery'omutonzi okufuna eddembe nange gw'olaba emigugu gyali ginziseeku lw'ekisa kye nkyaliwo mpola antikkudde kyobaolaba obuyimba bwange mwana bwa mwoyo subi ly abatuuze ffenna tuddemu amaanyi kikulu ddala obuteerabira gy'obudde n'emikwano bwe mulwanye nga mukyekudde olw'obulungi bwe tukyaliwo ffenna abakyaliwo tumusaba tukwatireko ku lugendo teritogeri yisirayiri alireeta gye ensonga y'okubaawo mungu yaginywezeza amazima za kubiseera byoyiseemu ng'okaaba ng'owulira obulumi n'ennaku teryayamba n'ab'enganda bandiyambye bakkubya amabega nga n'emikwano gye wali olina gikwesamba kakuba osula njala ebirooto by'oloota bya Yusufu baganda be bwe bamutunda shida bwe zigoba manya tezijja n'emyaka abamuzi bagoba okutuuka mu ntaana naye ekituufu kyaliwo amazima g'ettimbe abakusuubira okugwa feesi bazeebikke nga champiyoni amazima opatikanya olwanye n'omutonzi ataddeko cepe zikwetimbye ddala amazima kyaliwo bakakasa olwanye n'omukono gwali mu bire gukyakkutte teriddoga eriyisirayiri alireeta gye ensonga y'okubaawo mungu yaginywezezza ekituufu kyaliwo lowooza ku biseera by'oyiseemu mu okulidde wetunuulira eddala olaba ensi gyekututte entalo zirwanye ng'omulondemu owejje ali waggulu akuwaniridde akyakkudde kubuuza b'emikwano bameka gwe booziise abandirwanye naawe ku lugendo lw'ebijja emyoyo gyabwe gikulengeza mu maaso ne gikukakasa okuguma mu maanyi n'essuubi bangi leero bandi kuyise masiikiini mulyegaze yalonda yakudda sitibbiini mukomba bokisi akasole kamulyawo dda sikasitoolo bwengulu obalaga bwatadde ddala amazima okyaliwo bakakasa olwanye n'omukono gwali mu bire gukyakkudde teriddoga eriyisirayiri alireeta gye ensonga y'okubaawo mungu yaginywezezza amazima ddala ekituufu okyaliwo amazima ddala wallahi mwebazaali waggulu owejje mwana shida zandibadde nyingi ezikkubye olw'ekisa kyo kyaliwo ffenna tubiyitamu nkaweereza abatuuze abamanyi obulumi buno amazima ddala waliwo ensonga lwaki okyaliwo webaza kyakuwaniridde okuyamba okuyita mu byoyiseemu nga nnamwandu okyaliwo nga mulekwa okyaliwo ensi mwe tuli ejjudde abataagaliza abakusekerera ne bakudaalira ng'okayitamu naye akayimba kano kakulengeza ssuubi ery'okutambulira mu bulamu obw'okwebaza ali waggulu akubudaabuda n'akuzaamu amaanyi mu biseera by'ennaku kayimba kano nkaweereza abaana nkaweereza bamaama nkaweereza bataata abalaba obulamu bwa Kampala abalaba obulamu bw'ensi mu kibuga mu byalo ffenna abanoonya essuubi twebaze mungu akyatuwaniridde.